Premium. Zstairs.com.
Kuluza inayo eti. Waluza makina eti. Kuluza zosezi eti.
Tricky beats.
Una makani. Chibana. Waluza nazo. Makina. Tired of stressing over silly things. Bola kapese zina. I'm down with your love right now. I'm down with your love. I'm giving my love to another. I'm giving my love. In my life, I regret the love I give to you. My time now, come by time now, girl. Cause in my life, I regret the love I give to you. My time now, come by time now.
You will lose in me, kusia in me, what time?
Ndingabanga plani boti wako pegeshoni. Ndingafuna banja la tuliza ngege nani. Yolos, yolos, unadaya mamuna wa visioni. Cause in my life I regret the love I give to you my time.
Starida kuja madose chiyaku mlako. Meno mandisia wadi ndiwa na zirango. Osa ene na fumo ndiwe fano banda mwambu. Sugo na zago meno zigo ndela mwini. Mwina chitao ni umazimfa ukaswiri. Nisa na mami yue maakilis. Wata ya makino sade sedwa ndizi mbiri. Time will tell wase wela game yo lusa. Kama iku kumanize ndifana ozunza. Play this on repeat wherever you are. Tima wa mtu suo se wela na ujuka.
Nikango kuvela zinkani. Kandi sungi laka mpeni Sunga vanga mapulani. Nanguza over and over. Can't you ever tell me that it's over?